Kanivera huda mboka adipenda na kawambo ana nakidai banana akidaka dadharani adipenda na kawambo ana nakidai banana akidaka dadharani
Mina washashada kina liza ni mabwela wanatingiza cheki venye uko nyuma kuna beringika zimeshika zimerunda cheki kinalinda ni mashasha kata wabatingiza madaba juu chini minapenda chuni wabawaba kwanze siku mbaka mchana tole kuna njeve inje bana tole shepuni ya vera sura kode
kani vera huda mboka
tole
adiprenda na kawambo
tole
anana kidai banana
tole
akidaka dadharani
tole
Adiprenda na kawambo
tole
ana nakidai banana
tole
akidaka dadharani
tole
teki dada kujibamba kwanza na madame ni madiva shake your haga kwanza teki space ni piki shake your haga love señorita kata kiuno kwa maliza am tungelika kuna mchezo kwa kilisha them pige luga kikubali nkumaliza ma
tole
kanivera huda mboka
tole
adiprenda na kawambo
tole
ana nakidai banana
tole
akidaka dadharani
tole tole
adiprenda na kawambo
tole
ana nakidai banana
tole
akidaka dadharani
tole
we mshaiva koza mavajo kama maria iza basta understand mimi na tabia mbaya sana 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 kama unafagia rada naikula na macho tu kinkazia kwanza teremsha zote zenye umevalia tukichafua wasafi pale Tanzania nikirarua asali lazima tutalia venye naiona iko wazi lazima tuntaingia
kanivera huda mboka
tole
adiprenda na kawambo
tole
ana nakidai banana
tole
akidaka dadharani
tole tole
adiprenda na kawambo
tole
ana nakidai banana
tole
akidaka dadharani
tole